to this again. Slow
no,
down,
no, no,
black
no, no,
mama.
No, 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 no.
In a me heart.
Black market music. Kwenye maisha, kwenye maisha. Najiburudisha nawe,
baby.
Nijua, najiburudisha. Ona kwenye maisha, kwenye maisha. Najiburudisha nawe,
baby.
Nijua, najiburudisha nawe. Mistaki kuwa mbali naye, sababu najua nini chanzo chamina Yesu ikumanga kwere. Uweze amini yendo kio yangu mie. Inanipa furaha moyoni mwangu yangu mie. Manyota zinanga tabasamu lako nirudipo nyumbani, baby. Na uzuri wako maneno majirani, daily. Na kulinga kwako ima blog. Inanipa furaha mie. Uwezi amini wendo super nyota wangu mimi.
Kwenye maisha, kwenye maisha.
Najiburudisha nawe,
baby.
Nijua, najiburudisha. Ona kwenye maisha, kwenye maisha. Najiburudisha nawe,
baby.
Nijua, najiburudisha nawe. Nawe kaskazini, nende nawe na kusini, baby. Salama mikono ya mimi, nende nawe na peponi. Oh nah, I don't wanna let you go. Oh oh, usiogope upo na mimi. In my life,
in my life, in my life, baby.
Limetawala lengo lako. Kinyumba, mitumba, baby. Beiko jundo pigo zako. You give me, I give you. Maisha yako, maisha yangu.
And I give you,
you give me. Mambo yako, mambo yangu.
Naruka ruka tu ewa nika namba wa. Yeah, yeah, yeah.
Kwenye maisha, kwenye maisha. Najiburudisha nawe.
Najiburudisha,
najiburudisha.
I don't wanna let you go.
Kwenye maisha, kwenye maisha, maisha. Najiburudisha,
najiburudisha nawe.
Najiburudisha nawe, baby, baby. Ni maisha, yeah, 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 yeah.